My problem is abana bafa abana ba TV abana bafa bali ku social media ngenda kuba nnyonyola tutya abana bafa betusindika mu church okuba okusumbiwa bedaladabanga tufuluma yenge bebe bibera mu church ngenda kukola tutya nempita UCC ngire mu nsonga eno enema kulinda TV kizimba nga kimaze okwabika aidwa ko tandika kukola edwayo UCC yandi bade ya chita andika danga batandisa okwerangira kubako ka video ka TED ke balese nga gamba musimanyi ya lwala fistula kakadde nnyo bakaziza buza kukiryalinga kino kyala nnyo kozesa kigambo government kubanga nange ndi government na uli government naye ebitongole bya gavumenti ebikwatibwa ku nsonga eno babikwata omuntu okulwala si bulwa si ye yakyeyagalira naye ogenda ngaonyonyola omuntu simanyi fisula bikoze bitya.